boys sing, oh my God. Make them do that in there. Must tingle, me, I wanna show you boy tonight. Pass, 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 your Mary Jane, I wanna get high.
I wanna get high.
YOLO, you only live once, what you need, the Bombay. YOLO, we only live once, what you need, the Bombay.
Enjoy nothingness, no fryer.
Leo ni Friday, masaa zinasonga ka Subaru kwa highway. Sina stress na furahi ya maisha. Leo niko na pesa itaki naisha. Kwa ibash misitoki, nishambi ya wife niko kesha. Kurudi mapema sioni, misi taili ya gari ya wache kunipiga pressure. Leo niko na masira nikome, hata kawe ni kipofu nijaribu uone. Leo sudai chesa, hadi tambla nisha tupa. Iyo mzinga leo naikunyia kwa chupa.
Living my best life na siyo tafadhali. Siyo tafadhali. Hata ufanye aje huwezi ni uthi. Uwezi ni uthi. Nipeka sembe kanyama na soda baridi. Nishamua maisha yangu kuishi. Hini kunayo ndo yangu tuzidi. Ukipenda ishi vile utaishi. Ukitaka kutesa me. Ukitaka kupendo me. Ukitaka kusota me. Ukitaka kutoboa me. Ukitaka kutesa me. Ukitaka kupendo me. Ukitaka kusota me. Ukitaka kutoboa me.